kurube muburamu bwange okuba obulungi aha banange mukama asobola abalabe bange nga basekanga kulembeera embi gye nalimu ndi kino lwakuba katonda mukama agankwebaze
era yesu omulwanyi w'entalo oyalwana ng'embogo bwentalo bunnebye mukama nze gwendobera nina yesu omulwanyi w'entalo oyalwana ng'embogo bwentalo bunnebye mukama nze gwendobera
bangi kyutobelema agenda musaba okukyusa embeera nga beerabidde nti mukama asobola okusumulula enjegere ezisibye bwesiga katonda mu bwase ebibyo kubanga yawanguza
nina yesu omulwanyi w'entalo oyalwana ng'embogo buli lutalo lunnebye mukama nze gwendobera nina yesu omulwanyi w'entalo oyalwana ng'embogo buli lutalo lunnebye mukama nze gwendobera
ndabe bangi eyo gye mpita mwe ne mbeera ngafo baasoboka ne neegomba bafaanane emirimu sirina kwesikoze nensaba katonda empita katonda lukyalumunga ninesanyu
nina yesu omulwanyi w'entalo oyalwana ng'embogo buli lutalo lunnebye mukama nze gwendobera nina yesu omulwanyi w'entalo oyalwana ng'embogo buli lutalo lunnebye mukama nze gwendobera
sigaza kwekumwebaza
nina yesu omulwanyi w'entalo oyalwana ng'embogo buli lutalo lunnebye mukama nze gwendobera nina yesu omulwanyi w'entalo oyalwana ng'embogo buli lutalo lunnebye mukama nze gwendobera nina yesu omulwanyi w'entalo
I am.